Atuye kuchitondedzo cha vunamba 18. Mwenzi nyina amuryango. Kubara muri Luka chapter 11 verse ya 5 kusika ku 13. Imuntu umwe wakayenka kumwenzi nyina. Akatika masiku wakati mwenzuma ndiyavira mikamu nkambo mwenzuma umwe uwali mulwendo wasika kuri ndime. Pelesi jisi chakumusomba. Nkabela mwenzi nyina wakali mubulo abana bakwe. Taagari kuyanda ubuka pe. Pele walo mwenzi nyina takwe naka hwansoni pe. Kukumbira kulinguwe. Pele mwenzi nyina wakabuka akumupa mikamu. Nobe nzuma, leza ulibigide ilushoma mubumi bonse. Walongu tata mubotu, uyanda kutupa muya wakwe akutupa yotu yanda. Choto ere deguchita kuromba akupaira mulinguwe akushoma.
Dile.
Yebo Jesu,
duwe mufu,
duwe.